do it. As you know.
Kibinya unakibanua kwanza akisimama utakimbia akicheza utazimia oh my dear gugu my dear kwenye bedi sio gugu my dear
kanifanya nini bona siki nai kanifanya nini bona peke yake na mwaza
haipiti sekunde na mwaza
mwambie mwambie
huyo mtoto
Fanya nizi lie,
shoo, ewe,
ausifai, fai, na ungesema, ata bye, bye,
ewe, shoo,
moyo upo juju, kila ukinuna pressure iko juju, oh, kani juju, au umeniba juju, hey, moyo upo juju, kila ukinuna pressure iko juju, hey, kani juju, Juju,
oh,
oh,
la
Haipiti sekunde na muwa